Alụmalụ nkọwa na-ewere ọlọcha n'oledo, ma Jizọs jiri ọbara ya kwụgwọ m, wee gbata m nye onwe ya. Ewoo, ekele dịrị Chukwu. Ọ dịghị ịhụnanya karịrị nka bụ nke Chukwu hụrụ mmadụ. Otuto dịrị aha ya, azọpụtawo. Debe onwe gị nsọ, na-echere ọbịbịa nke Jizọs, n'ihi na ọ dịghị onye matara wa mbọ ga-abịa. Ịkpọpụ anyị na ajọ ụwa ka nụrụ olu m, emerụla onwe gị. Ka anyị mụrụ n'anya na-eche nche, n'ihi na ọ dịghị onye matara oge awa mgbe onye nwanyị Jizọs ga-abịaghachi. Ka anyị mụrụ anya na-eche nche.
Power, na him be say, power day,
power day,
power day.
power, pass power, oh, na him be say, power day.
Pass God, nothing, nothing pass God. Call amigo, answer.